Yeah, huyu ni Bibi. In dedication kwa all the kings. Eti King Kaka, King Menes. Kitu gani unatuambia?
It's a beast of music.
Yeah, mi na bonga miko flash. Checking the kitchen, mi na track for the bass. Akuna venye watabonga miki skats. Oku mtaani bado nyuna discuss. Usinga do mi, ukule mi sipendi. Akuna venye bado kule bado wanapendi. Mi na ando ni kitchen, niko fiti. Akuna ato venye bado watafiti. Eti doctor, akuna kitu tadu. Mistari auna ata bado kule wanadu. Ulifanya VMX ya munishi. Asa nakwambia kuna Kenya utadi. King Kaka, Ege Susu. Rudy Ombasi, ukuna menta. Mini omenta, nanenko menta. The inventor. The King ya studio nilikuwa na intro beats. Mistari zangu sika kwa mbele wakandibandika boobs. Sasa vipi, navonga uku jinga. Akuna Kenya bado koli bado wanabinga. Wengine kwa wanatuambia mazishi. Rest in pieces umekufa kimziki. Octo, number 8, baby. Kula mateke na ukoke kama size 8. Rudy home, maze, Rudy home. Rudy home, bana, Rudy home. Rudy home, maze, Rudy home. Big sound, tuko juu. Okay, Rudy home, kone vijijini. Big sound, maze, tunaroki vijauni. Tunanyua chini kama loko okopa. Kia ndani, gui me okopa. We, unajita King Man. Kwenye mic una spit. K-Force, minga big boss. Auna future bro, wacha kupose. Neymar, na mwenyene wa song. Cool down, tutapokota man. Juliani, wapi Bible. Akuna King wa rap, ni God maze. Big up to Brad, Smooth Lito, Nyash, Kolo, na Abbas Kubaf. MC Fabian, Baba Tanya. I salute man. Bibs. Ushaskia. Noma sana. Big Sun Records.